Tata wi asie kelia Nehemia le fiagan la nkume. Nehemia nye Yuda to gande sidua ngude maungu. Eno Babylonian le Daniel fe megbe. Wokba Jerusalem sinye togbe togbe aofe dugala. Yuda to siyo gano afima le tetekpo gande me. Nehemia nye Babylonia fiagan la fe subovi. Lenke kade esi wole aganam fialala. Fiala bia ebe, nukata upe nkumetro alia. Nehemia gblo nusile eji yim le Jerusalem lane. E ale si wole nufodomna efe ameo. Fiala bia ebe, ke nuka ama wonao. Nehemia dogbe rana mao, e utrode fiala gbo he gblo be. Domde fufu nye ofe dugan lame, be magugbo atu. Maudo Nehemia fe gbedodoro ongu eye fiala lande efe babia okatanji.